지나치다마 고대발로 땅을 보가라 아헐맹아 부르고 오떼아오라 나테 부르테아타우토고 아테마아이파오 캥아 걸파파 오떼네아오라 마아 휘화카히라히라 페라이테위 이츠유키파리아카 이테무츠가 위키카오라아이테 호노가 키와잉에누이 이테킹이타가 메타바나키화누이 Kauwai moimoinga mai nui kua oti I ngā tarika wanatanga e whakatangata whenua anō ai te reo Māori I a rātou mai. Ko inei kaupapa me te kaupapaha kinakina e whai ake nei. Mā te ui whakahirehira kutu ki Taranaki me ngā ui katu a ngā marama a ngā tau e tatu mai nei, te wā I e whakamatau ai, kape e a ngā kaupapa honohono ki Wainganui I a Taranaki me te kīngitanga haere ake nei. Koia ko tēti I o ngā māngai kōrero o Pariaka a Tonga Karena, Waimuri I te 18, arā ko te rā e hoka nui I a te whiti o rongo mai. Ko tōu kāka I hoki tērā, ka hoka nui a te 19, anei te reo, a Tonga Karena.
Ka haere tonu ngā hui, ngā 18, ko ngā tohu nui whakahirahira kei roto I e nei huihuinga nui e tatū mai nei ki Taranaki. Kei te hara mai te matatini, e ngā tū marama ko te pūtake rongo, ka hoki ki mai te maunga. Ko te pūtake riri I tai mai. Rere e nei tau tata nei. Kei te kite ake I tātara na ki whakarite ia ia mo tana manaaki, mo tana pōhuri atu I te motu. Nō reira he whakamātau tau paiwe nei. Engari, ara anō atu nā tāhuhu kōrero e hāngai tuana ki nā koropititanga me te kīngitanga. Nō reira kahare tonu ena.
Kaua e moumou ngā mai nui ku oti e ngā tarika wanatanga e whakatangata whenua noai te reo Māori I a rātou mai. Koia ngā kōrero a te mema pāremata o ngā kākāriki Ahu Hannah Linden ki tō mātou hōtaka o manako nā te karanga a te manatū aorere ka uku I rātou I te reo Māori ki a rātou tu I ngā ātari. E ai ki Linden, kua roa ngā tauiwi me ngā Māori I ngā tarika wanatanga nei e hiki ana I te mano te reo Māori ki roto I a rātou. Kāmutu, he kore take te hoki whakamuri I te wā I iti ai te reo Māori.
Ngā tarika wanatanga, me kaha tonu tātou. Ki te au, etahi kaupapa reo Māori, tikanga Māori ki roto I ngā tarika wanatanga, I nei toru tau, me te mihi anō ki ngā kaimahi Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, e kaha, e taha ngā kau nui ana, ki te ako, nō reira koia ahau, kau e maumau e rao ngā mahi, ngā mahere ngā rautaki ko tūtuki me whakakaha me pakari tonu.
Kei te whakarauika ngā mā tangata waihanga kiriata o te ā Māori ki runga o Roturua ki te wetewete I ngā taumaatanga kai rātou. Koia ngā kōrero a Tihini Grant kai whakarite o te ahurei whakari taketake a te pito o te marama o Noima. Hei tāna, ko te mea nui mā rātou kia wānanga me pēhwea e ngā wari ai ngā taumaatanga kei tēnei rāngai, e hoi hua ai te anamata ao kiriata taketake.
O te rā, ko mātou hoki te hunga whakarite I tēnei ahurei, he hunga mahi kiriata anō hoki. Nā runga noi e tahi o ngā porarutanga me ki te ai mātou I roto I ngā mahi kiriata. I whakaro ake mātou te whakakao mai, I etahi hunga mahi kiriata anō, kia kōrero mātou I ngā kaupapa, ngā pōrarutanga e pāmai ana kia mātou te hunga mahi kiriata.
Kū whakaputaina e te tari mana mokopuna e te komihana mō ngā tamariki o te motu, tete I tirohanga taunga e pātai ana, he ha te mea nui I tō ao. Hei tā te kai komihana tamariki matua, hei tā tākuta Claire Ahmed, Ko te whāinga nui o te tirohanga taunga nei kia whai reo wai ngā tamariki o te motu, o tō rātou anamata, ā ka whakamahia o ngā whāinga hei whakarite I tā mana mokopuna mahere whātou. No te tūrei whakare wai te tirohanga taunga ki tō rātou whārangi I purangi, ā hei tā Ahmed tonu, kotahi miriona e 200 mano tamariki kei Aotearoa e noho ana ā e kaha mahitahi ana rātou ki ngā kura e whai reo wai aua tamariki. Hei tā Ahmed, te taia e ngā tamariki te pōti, nā reira, ka mahui o rātou whakāro nui ki muri, ā mā te kaupapa nei e taia e ngā tamariki te whakatīnana a rātou wawata. Mā te 26 o Noima, kapi ai te kaupapa nei. Akāti ake e o kurangatira, ko te kaupapa hā kinakina e whai ake nei. Nā te nui o ngā whāranga ki ngā Breakers, ko te whai merekara te kai ako matua a Māori Mayor, e ke anō ai te tīma. I ngā tūkinga tekau, hei tīmata i te kaupeka poi tūkou, ku whiti ngā hinga a te kapa a hei tā Mayor, me whakahoungia rātou e rātou anō. I te rātou i oti te kapa ki te tūranga tuarua mai runga, he oi i tēnei wā tonu ko rātou te kapa tuarua mai raro. Ku tata ki te kota i marama e mahui ana a Zillin Cheatham i te kapa, i te tīmatanga o tēnei marama whārai huki tā rātou whetu, a Ruben Rupert, a i te rā wiki whārai tā rātou kaiārehi hautu, a Will McDowell White. Kei te kōwhiri tonu a Mayo me te poari a te kapa kia pēea e anga whakamuai te kapa i tēnei tau. Nā reire o kurangatira kā te au e kona, koe nā ngā ko e ngā pūrongo o tēnei aura no te reo irirangi o Wātea. Kia tokatū te manawa ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te manga. Hei pāho.